Sikie moyo wangu vile unavyotweta, nikikupa mambo fulani unacheka, kasa utika chumba unabweka.
So let me say you,
wakinita buzi ni chune tena ringa kidogo,
wapiga miruzi wanune
ongeza mwembwe mikogo, wakinita buzi ni chune tena ringa kidogo,
wapiga miruzi wanune.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
Singida Dodoma, ma, Twara na Kigoma, ma,